gambe Yesu ategere bya mabyange njagala ngwe mukama era manyinga yegwe eyantonda ebirungi byenfunye museno ifunye mugwe yegwa bigaba esiga ngwe mukama ategere obulamu bwange esiga ngwe Yesu ategere bya mabyange njagala ngwe mukama era manyinga yegwe eyantonda ebirungi byenfunye museno ifunye mugwe yegwa bigaba esigani alinga gwe atasosola mu mawanga atalyambuzi alinga gwe ayamba abavu esimanyi kirungi kinsanyusa okusinga katonda kuba abaddewo mukama okutuka wano wendi nesigani alinga gwe esiga gwe mukama ategere obulamu bwange esiga gwe Yesu ategere ebyama byange njagala gwe mukama era manyinga yegwe eyantonda ebirungi byenfunye museno ifunye mugwe yegwa bigaba bangi babonabona nga bali mu mirembe era nabakimanyi mukama ye yabawa omukisaye era ne bavunama ne bamusinza ne beebaza mukama esiga gwe mukama ategere obulamu bwange esiga gwe Yesu ategere ebyama byange njagala gwe mukama era manyinga yegwe eyantonda ebirungi byenfunye museno ifunye mugwe yegwa bigaba era gwa tamanyi mukama simanyi kikyoliko olinda kulwala olyoka omuyite nti katonda jangu olinda kufiira olyoka omunenye nti notafaayo nayijukira omunene gwe tusinza tebamunenya afaayo nnyo gy'oli esiga gwe mukama ategere obulamu bwange esiga gwe Yesu ategere ebyama byange njagala gwe mukama era manyinga yegwe eyantonda ebirungi byenfunye museno ifunye mugwe yegwa bigaba esiga gwe mukama ategere obulamu bwange esiga gwe Yesu ategere ebyama byange njagala gwe mukama era manyinga yegwe eyantonda ebirungi byenfunye museno ifunye mugwe yegwa bigaba esiga gwe mukama esiga gwe mukama esiga gwe Yesu.